Mpenzi wangu ye ni mzuri.
Ape free man, ni oha.
Ni mwari mbiti.
Mchirezi, yeah. Mwine mchirezi, yeah. Mchirezi, mkunda weshe.
Mchirezi,
yenja njeviona.
Mchirezi,
mkunda wazi.
Mwine mchirezi,
kuro wanje wena.
Mwenda nomad, mkunde che mkunde. Ebyanje bikwatanti. Ukaraba sare sare Ukwenda nomadi Kundeche bukunde nti Ebyanje bikwatanti. Ukaraba sare sare Odi ario nizo rinyo jeze sati Bambi baby ario, di ario nisho we Orizwe keko tuchurezi Mwine mchurezi
I go give you my ring.
Uchira sasa za polisi.
Kuweta koranswe.
Biona biona kwa tango mugore.
Mpenzi wangu yini mzuri. Kampati ya vieto vizuri.
Shaba yoya. Kicho kwenda waku kebebi. Mubano mneche.
Shaba.
Yabano mnena.
Yoya.
Mucho mucho.
Oh baby yo.
Mucho mucho we.
Mchurezi.
Mazima yansima How should be my breakfast, my ranch, my sup every day Nika mkuryo mkashese, kusibire nenda mkurare Keto kuya jamagara, ni wangu muzo kumutima Muchu muchu,
oh baby yo
Muchu muchu, wey
Mchurezi